ushabelo hanga ukuthumba hanga when I umudzimu wanga ane ndamufulupela ndiki wabo shabe longa ukuzumba mbonga when I umudzimu Vulu ela diwe
Diwe moshalelo wanga
Moshalelo wanga
Umutsumbango wanga
Umutimu wanga na mufulu pela Umutimu wanga Ande
Ande
Na mufulu pela And when you go down, it says, Diwa chirelezo yanga When I ubuzumba mohanga When I umudzimu wanga Maduba wote awushandugi Chirelezo
Diwa chirelezo
So you got that part, ne? Umudzimu wanga namufulupela
Umudzimu wanga
ane
ane
namufulupela Maduba wote awushanduke Maduba wote awushanduke Mudzimu wanga maduba wote awushanduke Maduba wote awushanduke Maduba wote awushanduke Ane namufulupela Amo furo pera, ande,
ande, amo furo pera, ande.